mtoto amezaliwa, mkombozi wa ulimwengu. Tunayo sababu ya kusherekea sikukuu ya Krismasi. Haleluya.
The kingdom has come, to us a child is born, to us the son is given.
Now the king of kings is born, his name's Emmanuel.
Tumekuja kumsujudu mkombozi wa ulimwengu.
Hey, tumeona nyota yake, tumekuja kumsujudu mkombozi wa ulimwengu.
Tumeona nyota yake,
tumeona nyota yake,
mkombozi wa ulimwengu. For the season, Merry Christmas and Happy New Year. God bless you.